on the truck.
If not now, when? If not me, who? Come and see you, just a pin. Come and see you, give me the nine. Babu Nidin, fuck up, nani chukia. Sababu Nidin, tumana tuwe ndani pia. Au, zile, bifu, zaki, toto, yasa, how? Auli weke na ziru, kipata kidogo, wonyeshe zarao. Ubi pari mambo sasa, naleta bifu zaki gesa. Muta ganja sina rasa, kama wageto mini pasta. Watoto, wawiri, mapata, mmoja, mtoe, pasaka. Ubongo wangu una masters, siwezi kuferia ya maisha. Nichanuke mavi, ninachushukuru kila chimbo na kubalika. Kwa mzee wa Gaddafi, kimba ikulu, Lebanoni nimesimika. Uwezi kuzui ya mvua, kama kunyesha na nyesha. Pua zenu za mafua, corona ni dawa inyesha. If not now when, if not me who. Kama siyo sasa kini, kama siyo kimi ni na.
I'm last, blame ipo fast, na waifu nimeokoka, siwezi kupiga kimboka, majibu ya maswali mengi kwa mwenye akili ni kulopoka, naona binadamu wengi wakishindwa maisha ufoka foka, naopita kwa migongo yao, wakisanuka nimewapush, na wapima akili zao, wakimanisha nimewatusi. Na wacha wajenge oja tu, simba wa yuda ni moja tu. Bati ujamala moja, kiona kumbatu juwe ni soja tu. Weboya acha uoga, chunga usiriwe kiboga. Fisi upenda mizoga, fisi ni chuma mboga.
If not now when, if not me who. Kama siyo sasa kini, kama siyo kini nina.
Alphabet, alphabet, alphabet.